maalinta caafimaadka dhimirka adduunka 10 Oktoobar waa maalin caalami ah oo lanka talgalay walbarashada caafimaadka dhimirka caalamiga, wacyigelinta iyo undoodowka ku dhankee faquuqa bulshada. Waa markii guhureytii landabaaldega 1992 hindisaha xiriirka adduunka caafimaadka dhimirka oo ah urur caalami ee caafimaadka dhimirka iyo xubno xiriir la leh in ku badanna 150 waddanga. Maalintan weliba markaasiye siyaasi fursada xirfadlayaasha caafimaadka dhimirka inyo markaasay iftiimiyana shaqadii hay'adda caafimaadka dhimirka ka dhigayna mudnaanta koowaad ee adduunka. Wadamada qaarsooya maalintan waliba qayb ka mid ah toddobaadka wacyigelinta sida toddobaadka caafimaadka dhimirka ee Australia. Dr. Adan Gentleman waliba wasiiyaha maamulaha xarunta dhimirka ee magaalada Habeydhabo muddo dheerna uu ka shaqeeyay, isla markaana galanta ka haye dad siyaabo shilgadisan ka xanuunsan dhimirka. Waliba wasa ditoorka ku waramaye muhiimadda maalintan yeelata iyo sidoo kale xanuunada dhimirka ka dhiyawa sida wayaabo sheenow iyo sidii oo la falgalayaan ama ay xanaanayaan dadka la sheenowa.
Runtii caqabad badan baa lagu kulmay, waayo lan kulan ay leedahay dagaalmow walba inshaal ogayna ahi iyo aaw iyo ehel iyo walaal iyo qaraabi iyo midna usun cafiyaan in suwarka dhow oo ay laraysayna oo hataa naftuhu qaad iska deyow taasaan ay laraysayna reebidka ansaarani ununa ay laray xakamayn ilaahay xakamay kore inuna xakamayna ilaahay normaal haka naga kore normaal haka naga si oo mida psychological ahaan in leeno dhagam oo ilaan aqoontiyaleena ilaahay subxaana wa tacaala mayla raasan ayaa tana fududaaya inuuna ila raasan xakamayna. Marka caqabad badan la kulkulme dhowr noocaan iska jaran koo inuusu isdile ama dadile oo mayla raasa habdhaqanshay saasu udurshay koo waliba aha mayla raasan inuusu responsible lahayn oo jawaab celin tusaale ahaan walma aamo maqubaysadu kor mashaan laysadu kor dharshay madhegadu kor dharshay mihiridu kor waa caqabad kal waay noocaas waay. Marka mayla raaseena intaas dhan waliba ahaa mayla raaseena wali iska dayaane oo ilaahay unoo kaalmaysadaana oo ina daawana la sii waana la xanaanay la daryeela behaviorkii oo markaas leelashayni isku bedelayaan kudib oo bilan bilood lahay sidi lahay afar lahay shan lahay li bilood lahay inuusa normaala ka nagada ilaahay caafi ehelsha kuwareejino erna lan walba duruufa leelashayne koo waliba ahaa mayla raaseena baamuuduu derbiga fadhii shaqamahay in warkii dhiirigeliyaana waalidiinta markii bukaankii sheenano muddigi jiro daawalasi oo caafimaada discharge nagada waalidiinta unaka dhiirigelina in shaqo abuur leen suubay waayo mayla raaseen hoobo lankii shalay baaga muuntahayay stressa qaadi xarunta lisheeni caafimaadi hatana derbigii ka nagar marlanaad relaxi nagaday hanagaday hatan nooc kalna waliba ahaa drag abuse waa mayla raaseen muqadaraad isticmaale eed horto nasiib daro mayla raaseen jarta dhalinyarada mayla raaseen siiba kureyta eeda nasiib daro ku jarta baydhaho walay aragaase dhalinyaro mayla raaseen secondary dhikado form 1 form 2 bersho form 3 bersho imtixaanka iyo sugaayaan in xarunto lasheen ilaan waalidkii mayla raaseen mukuwarqaba unukan mala dareera habdhaqan shay iyo jiifshay iyo dareer shay iyo socodshay mukuwarqaba weli ogaaday ka buraarugay unugii oo mayla raaseena drags isticmaalayo oo abnormal behaviour mayla raaseena iyala ka aragay. Marka mayla raaseena xaruntii lasheene waa mustaqbal dhumiyo oo jiilkii dhalinyarada ee waddankan waa maqoobada fadi naftii oo maareeyay fadi waa la baraay investmentta dhaqaale badan la geliyay waalidiinta geliyeen inaad tan soo form 4 imtixaanka sugow in xarunta dhimarka lasheen.
10 Oktoobar kasta kumanaan taageerayaal ayaan isku kooyeen si oon dabaal degan barnaamijkan wacyigelinta sanadlaha si uu hanjeediyana dareensho rujuuka dhimirka iyo saameynta uu ku weyn ee nolosha dadka adduunka oo dhan ku waalatay.